Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale Americau ta kabage jimaatat galgal ke sta sala mawalakka jil kabage sa sadit meter bandi digdemi lama digdemi shenis fudum to kurat Washington DC ra kadabarsu saganta afan romo amajal kaba ጌስቶቶ ተከኝ ይያለ ተሞ ፈጎፍ ዮዳ ራዲዮ መርሳ ኢንተርኔት ሳተላይት ናይል ሳቲን አክስመስ ፌስቡክ ኢዳን ሰገንታ ገኝ ወደ ፋጅር ተመርትኑ ነጎሚን ከኝ በከወንጅር ተንት ስናደቀ በከሞልተን ከሚሰ ጫምሳ ዲግደሚ ቶርብ በረኩመ ለማብ ዲግደሚ ቶኩ አከለኮብሰ ኢትዮጵያ ጥሞ ጫምሳ ኩደ ሰገል በረኩመ ለማብ ኩደ ሰዲ ከሱም ሜስታን ከሰነራኒ ነሞዳን ዲቲ ፕሬዝዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ጆ ባይደን ሃለ ኢትዮጵያ ከሳላልች ሱዳን ኢፍሰከሌ ሰባሰኒን ኢትዮጵያ ከሰት ሆከር አማቹ አክስመስሞ ናኖ ሰብለሙማዳን አዳወል ቆቆዱን ጀባቻርፉን ከባዬ ሳይያደስተው ኤሩዳን ወገኖን ይፍጣበቶን ኢትዮጵያ ከሰጅረን ሁንድኑ አራራ ከበጀሙ ምርገነሞ ማፊ ከበጀሙ ስነሰብደኔሳ አከጀጀበሰን ጋፈተኒ ጅሩ ሶማሊያን በረከን ረቆለማን ጣውምቴ ወይረረ ቫይረስ ኮሮና መርሳለም መታፍ ጄቀመሲያሳ ዋይፍለን ኖረትከይ ሎለቀዌ ከካሱዳ አስሶዳች ፌቱሬን ቆፒ ፈያረ ቀምኩየሰትሞ ሸመረ በራ ኮንኮላታቲን ባዬ ሚደምቴ ዋንሰም ሙሼ አደቱ ሁንዳ ቀሜቱሬሲ ወላንሳ ጨራቂ ሮዴራ ቦዳ እኛ ከነ ዩኒቨርሲቲ በከማቶ ኮኬሳ ዲግሪ ለመታቲን ኤቢ ፈምተወሊን ጋፊፍ ዴቪ ቶርበንደ ብረጀል ቀምኔቱር ኩታ ለመታፍ ከጥሙራድ እየሲና ከነኒ ከብሮድ አፍ አገጥሙረ ሰገንታ ከኛቱን ወሊን ትራጅን ለደገፈቶ ከኛ ፕሮዲውሰሪን ታምሳ ሰራ ብራናይሉ ታምሳ ኢንተርኔት ኢፍ ሚዲያ ዋስ ማከቅን በስቱ ሞት ግት ገመቲ ኦዱ ገረቱ ጁቤተን ሲንደበርሳ
አተሞልተን ኦዱና ማፍቀምኩ ነው President in United States Joe Biden ሃለ ኢትዮጵያ ከሳላልጅሱን ኢፍሰከሌ ሰባሰኔን ኢትዮጵያ ከሰት ሆከር ህማቾ ክስመስ ናኖፍ ሰብለሚዳን አዳን ወልቆዱን ጀባቻ ጥፉ ከምባዬ ኢሳን ያድስ የተኡ ኤረኒ ወገኖን ይፍጣበቱን ኢትዮጵያ ከሰጅረን ሁንዲ አራር ከበጀሙ ምርገናማፍ ከበጀሙ ስርነ ሰብደኔሳ ዮካን ስርነገሬ ሁንድ ህርማጅሱ አከተጀቤ ሰንጋ ፈተን ይጅራን ሆከር ሳላ በላንገጌ ሰሙደበለቴ ኢታሊያን ምርገናማ ትግራይ ከሰትገጌ ሰማን አበቹ ቀቡጀቹዳን ሞቱማን ኢትዮጵያ አፍቃሙን ሲያሳ በየቴ ከሳ ቆደ ቀበን ሁንድኑ ማሪሁን ደህርማጅ ሲገጌ ሱተከጭቸን ወጪሰን ፕሬዝዳንት ባይደን ኢፍሰከነጉቱማሳ ኡዱዳ ቡድኤስና ኮሬኖ ጅራወች ይፍቱ ፓርቲ በየቡልቹካን ኢትዮጵያ ወልገይሳ ጀልቀበይ ጅራ ፕሬዝዳንቲን ፓርቲቻ ዶክተር አቢ አህመድ አከተረት ወልገይንሱን ኢሞተ ሙርተይሶታ አንረጥፉ ለፈታ ወልገይን ኩን ከንአጋን እና ዩናይትድ ስቴትስ አንጋውን ኢትዮጵያ ራኮና ሞማ ትግራይ ከሳ አፍሱ አባንጀቹዳን ሂመቴ ኡጉረ ቪዛ ካኡፍ ሙርቲ ደበርሴፍ ፕሬዝዳንት ባይደን ሞ ኢሜ ኢትዮጵያ ከኔሮ አማፍ ኢሞቲናኑ ሰናራት ኢብሰከነንቲ ኢትደበሉዳን ወልገይን ኩን ከንገገፈም እና ቢየቲን ፍለሎ ቢዮልሳ ቶርባን ሰዲቦሎ ገገሱ ቆጴጥ ሙርተቲ ገማብራን ማስሪፍ ሱዳን ወሊን ሄደለገበያ ኢሮላ መታፍ ብሻኒን ጉተ ሙላጅሴ ወሊገልተን አባሙንስ ኢማ ኢጆ ከብራታኡ መስፈናራጌ ገባሴራ ፕሬዝዳንት ማስሪ አብዱል ፈታህ ኤልሲሲ ፈልሚ ኢማ ብሻኒ ገጌ ሰማጅሩ ላልጅሴ ያዲ ዲፕሎማሱ ማት ደበላክስ መስወልተ ኢንስ አፍሪካ ኡመቹጀጨ ጊተሳኒ ወሊን ማሪያቹ አፍ ቹቡዚ ተርገሙ ኩርና ወንኬ ሰት ፕሬዝዳንት ማስሪ ሆገኑ እና ጋምፋ አፍሪካ ዳውት ከጀልቀባቲ LCC ዋይ ሀሪሮ ቢዮ ተለማሪ ከነከወራራ ፈሪሮ ደልደላ ኢላጅሴ እናዳ ወና ሰነቀቤ ሰከና ፕሬዝዳንት ጅቡቲ እስማኤል ጉሌ ወሊን ማሪያቱ ጀአሜ ኤገመጀቹአን ኤፍሲ ዋጅራ ፕሬዝዳንት ቻብራባይ ቤክሴጅራ ዳወናን ኩን ከጣጋ ምገምተኮን መስሪፍ ሱዳን ግዱት ከምካሊንሞ ኢትዮጵያ ወሊን ይደለገበያ ዶላር ቢሊዮን አፍሪፍቱ ቃጃ ፍጠረት ሙደምኒ ጅሩ አማታ አዴመቲ ቦርዲን ፍላንዶ ኢትዮጵያ ሀገሬታ ጀብዶ ተዋልታ ሪፐብሊካኒ ሰደርካ ዱኛ ፍዋልታ ዲሞክራሲማ ሰደርካ ዱኛ በይከና ተኑሳ በክሲሴ ቦርዲች መለቆረና ሀገሬታ ጀብዶ ተከና የሰጥን ጠሉዳን አከሱመስ ናሙሶ ቀጀልፋሙ ቡኡራ ከንታ ጀብዶ ተሰደርካ ዱኛ ገመሆርዶፌን አከሳን ሁጀተን ilale wali galte ragawdan be kanna kennu sabek se sejira sababa weerara covid 19 kan kai garen gun hojin ta jabduma inni bal ilan gegge sumurtaata usaf kanas ojisa inna tumuru kan ipsu ta'u garen ta jabdu ta kana bordichi gamtan wali garu sani bordin filanno be se sejira kan United States gura visa rakese angawni Ethiopia af Eritrea kasumas kallo la sana ke sathirmatan tinjere addibisuma ummata tigray gura kana ilaj sudan ibsa gamasani basani jiran akuma kanan TPLF ibsa basen addibisuma ummata tigray akuma ummata tigray ratrawo tamaju kannen werarani halela ma wanjiru kannen fiti sarawotan qita tarkan fi dirat furatamu sababan injiru jechudan gama sabahima abicha dims oyani jeramu ugura visa United States ke safe day weekend nejira munda durse garu buljins Joe Biden SR sagaltami torba kan jeramu abba irre kan tinjer isaiah sa forkif fascisti kan tinjer egare mu michemil sera abi ahmed ratte tarkan fi ugura dinegde qabatama taikau jelqabusaf addiblisuma umata tigray dink sibanna qabu ibsusa bexe sejira Hata umale ministrin imala United States Anthony Blinken ibsa ugura visa ka amilaj sun ibsa basan garemise sota TPLF dabale kanila allatu ta'u dubbachun sani TPLF ummata stay qama sirna warratti yakkarawoten qabu qofawoton tan ofisa akuma ummata tigray halella fuwerarri kan rattrawotame ta'u bulchis Joe Bidenif hawasi addunya fronni fikirtun ummata tigray hubachu qabu jeda ibsi addabilisuma ummata tigrayin baykun Motuman United States later come visa kana kesa debi akkat intal waamicha dabarse jira karagge fata jirtan radio sagale america saganta fan oromoti kutana australia gama kibba victorian sababa weerara covid 19 hara ka iran kan kai torbanto ko kantru ugura sochi kamisar ajal qabde jirti ugura sochi kun kan lafsame erga angawon egum safaya melbourne ke sat namoni ku dala mahara virus jan Qabamu sani beeksisani booda yoo ta'u kunis lakkoofsa namoota vaayirasii koronaan qabamanii kan magaalaa guddoo sana 26 ga'ee jira. Eeggataa muummicha ministeeraa kan ta'an James Marlino tuuta oduuf Melbourne keessatti ibsa kennaniin weerarri haaraan kun vaayirasicha akkaan kan daddarbuuf yaaddessaa yoo ta'u kan nuti yaanneen ol hatattamaan faca'aa jira jedhan kanneen haaraa vaayirasii kanaan qabaman kanneen biyyooti alaatti imalaniif vaayirasii jalqaba hindii keessatti argameen qabamu. Innaa hoteela keessatti moggaa itti baafaman beekuun danda'amee jira. Jiraattonni mana ba'uun kan eeyyamamuuf hojii barbaachisaa ta'e mana barnootaa namoota kanneen kunuunsa godhan shaakala ispoortiif mana yaalaa dhaquuf akkasumas talaalli farra koronaa fudhachuuf beellama yoo qabaatan qofa oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabru raadiyo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden haala Itoophiyaa keessaa ilaalchisuudhaan ibsa kaleessa baasaniin Itoophiyaa keessatti hokkarra hammaachuu akkasumas naannoof sablammummaadhaan addaan wal qoqqooduun jabaachaa dhufuun kabaayyeesaa yaaddesse ta'uu eeruudhaan. Hoogganoonnis dhaabbatoonni Itoophiyaa keessa jiran hundinuu araara kabajamuu mirga namoomaaf kabajaa sirna sabdaneessaa yookaan sirna garee hunda hirmaachisuu akka jajjabeessan gaafatanii jiru. Hookkara saalaa bal'inaan geggeessamu dabalee dhiittaaleen mirga namoomaa Tigraay keessatti geggeessaman dhaabachuu qabu jechuudhaan mootummaan Itoophiyaa fi qaamonni siyaasa biyyattii keessatti qooda qaban hundinuu marii hunda hirmaachise geggeessuutti akka cichan hubachiisanii jiru Pireezidaant Baayiden. Bifqaadutu bal'inaan dhiyeessa.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden dhimma yeroo Itoophiyaatii fi naannoo ishee ilaalchise yaada barreeffamaan dhiyeessan keessatti akkas jedhu. Itoophiyaa keessatti bakka hedduutti jeequmsi babal'achaa adeemaa jiraachuunii fi garaagarummaan eenyummaa irratti hundaa'e jabaachaa jiraachuun isaa gadi fageenyaan na yaaddeseera. Tigraay keessatti hokkora saalaa dabalatee sarbiinsi mirga namoomaa bal'inaan deemaa jiru fudhataman qabu dhaabbachuu qaba. Maatiiwwan eenyummaatii fi qomoo kamiyyuu biyya isaanii keessatti nageenyaan jiraachuu qabu. Madaan siyaasaa karaa humnaatii fi karaa sibiilaatiin fayyuu hin danda'u. Tigraay keessatti warri lolaa jiran lola dhaabuu qabu. Humnootiin Eertiraatii fi mootummaa naannoo Amaaraa Tigraay keessaa bahutu irra jira. Hokkora dheerachaa deemaa jiru kanaan kan ka'e erga bara kuma 1980 asi yero jalqabati fi Ethiopia ke satti beli umamu akadandau wajirri imana moma motumota gamto mani jalqaba turban kana kesa afekachi sera bala bela kana hankisu dafi gare hundu kesumammo umnonni Ethiopia tifi ertra hoji gargar sana moma dankudi sani dafani e yamutu isan rajira hoggantonni Ethiopia fi jarmilen sirna ararafi mirgana moma jabesu sabdane summa kabaju akakabanu dabanni motumota gamto mani kubachi sef kana gochun tokumma dafi birmadumma biya ega akasumas egumsa ummata Ethiopia mirkanes gargarsa tattama barbachi sata e mijes motumpan Ethiopia fi siyasa biya sana ke satti qoda fudattoni hundu mari hirmachi sata evi ofkenu qabu ummani Ethiopia wajino jachudani fuldure siyasa biyatti irratti bilalcha walo umani gudina dinagde fi badadinatif buura eger qabesati fi walqitatae ijaru nidandau United States gamta Africa abbata motumota gamto mani fi qamule addunya adda wajin rakko wankana foye sudan walitti dufenya biyo tallamani baradera jabe sudafi fedi kabdi imma hida laga abbayya dabalate wallabin sana anno sana jiru karana gatini hi kurattu jachudaf bakka bu'anni adda United States kangamfa Africa Jeff Feltman yali United States oganajiru Jeff Feltman torban ufukesa garana anno sana daku wan de majiru nabeksisu diplomasi na America fedi bilisummati dabbachu mirgana moma addunya degeru olantum masera kabajufi ulfina nama hunda egu ratti kanundaye jadaniru presidentin United States Joe Biden karabiratine koren hariro imala senati United States fula twitteri isa irratti akajedetti badinsi tigray ke satta de majiru kanabode wallo larramadde da jechuni hindandam dula hata ujedame badinsa fi godamajiru wanta ef gara yakka warana fi yakka farrana momatti olsiku kandanda uda jedela erga presidenti United States kana ilalchise kama motumma Ethiopia irra amma ammatti devi hinargan
kadagaji ter radio sagal america fedanta fanormot daggefato ta kenya qopittanu tikena qopti fayya ka torban dabre ke satti shamare bala konkolata hamara lubbu shafe wallan safayya jaba fi ero erati boda den namachudan barno ta shetti milkainar gatte la kamitku nagasa ke summa kenya gone de sun kenya ni ada tama balan haman qama she akkamatti mi de sun e garragay wagga sadi boda barno ta tufufu akkamin akadande se kajalanne ngafatte de bikenun jalqab dilakan
gafigari kan baye Maryland tiron ufu echa hala kofo abako brairon ufu takam nagar bachetti ke adati nadinye turre insurance shuan fide achi wote ta e yero yalu samko tno she hot chawan turre ni she pa malo fwan fo du tiron jer qabo tno she publishers tanje amo dur be kan te gero amara fa entri kana fo eta seri tiron du bisu wa has policy du bisin jer qabe tra gafiko Baby kanahin usayong ejera era jokin jat alitra. Sa baratun ko, gafiko fan dumas baby nafta a. Baby nafta emo animo namo sa akako takasani furmasa sa undanda jere iyali. Garo sammun ko akka durihis bayi dafino jotu. Amma bayi emfuz go era garo akka namo sa garbara fast niti. Akuma barbatsit alitip to jokin danda usurein. Kanaf akam timbarat a jere iyadu. Washington Hospital Secretary Justin Richard Richardson ed ama tatti yara kofe iko yaronetimo oh neuropsychology exam for a then they started in that why is that again you be ku pato ku fail be ku main ni neuropsychology che inga fatte namo sa bara super badani hodi ti devi kan barbadani tomare pe entry one takashi na makabate fi accommodation akagatani ti sa evaluate ikasa ani bote sa akashisani malabam sa dhodi accommodation akachu tenda uja ina kimi bayi bayan gambade and Dr. Rivera Demi evaluate den te achi vade double time yo argatte ati samunke akuma marabra hocha saidan bay bay gamare master fit phd file hocha chero barbat ko man chero barbat ki ali erama surate fatti kara ka interview bay gamare tuma ati ko jatani manabaru sa lama sari applying gode ati barakma lama asorbatti George Washington University kapinke satisfactory akanat ሰሮሮሳቲኛ ጋሉደን ሊሳይሮጀ አን ባይገመዲ ባታይን ገለቲ ፈጤ ነሊቲ ካሜሮሳ
አቲ በርኤን ገዳጡ ሙርቴ ባራና ኤብፋምቴ ማል ባረቴ
ተዘቀዋ ባዮሎጂ አን ሳይኮሎጂ አርገቴ ፋስለር ሳይንስ ማርገት አምባደሩ ሳምበረቴ ማስተርስቲቃ ማስተር ፓብሊክ ሄልት ታ ሜጀሪንግ ኮምቦ ሳስ ፓሊሲካ ሳስ ፓሊሲካ ሳቴ ኤምፒኤች ኦር ማስተር ፓብሊክ ሄልት አርገቴ ኤችአር December 2020 PPA and get the last week graduation ceremony quarterly trip
tole amma ga majori kaningo da dejete imamma ta wa e fayyad health policy kanjer malik filat
one pick is so one to nagage e serimiti ja e and what say mo na magar bratta aje e yerong ta fati yerong dubiso አነ ድጓሚቲ ነሞታባይ አከኮበላ ከሰከንደር ባኒ ስፔሻሊ ቾማነ ብሬ ኢንጂ ፔሸንት ፋንታ ከሲክሶ ባይ ደረቡ ተጀጡ ትብሽ ጀርቃይ እንጀይ የሮያዙ አንሞ ነቀየ በጤ ቶማታታ ኡምበርባዴ
ከሱማ ነሞታ ባላ ሚድ ኤ ጀቹከ
ነሞታ ዲሳቢሊቲ ቀበን ተንቃሚ ረቴ ወንድማ አበጠ ጀይ ያዴ በረቲ
ኤጋ ዲግሪ ለምፋዮ ኪን ማስተር ሲካን አርገቹ ወጋሜ ከስት ፉደድ
መለማ ካርማፋ ነሞታከኮስ በላነታ ተኡ ዲሳቢሊቲ አድዳተው ካርካሳ አድዳከኝ ያናፊ በሬሱ ሰባሚት ተጠገው ባይ ኮንሰንትሬት ጎትዋን ነድረጅሮ በሽሳይሮ በሬሱ ሰሳይቱ ወላሊ ወንተጀ ሁንዱማ አብዞርብ ጎትን በርባደ ከናፍ ነመና በሬሱ ሮቴካ ተንጀም ክላሲክ ዲሳናስኪን
ከነገቹኒ በርሲሳኔ ሮበርሲሱ በረሱን ዋንቺ ሰልጣነፊ ኢሰኒ ጀሩን ዱማ ሳሙከት ቀበቹ ቢያል ተቱርቴ ጀቹ
በረሲቱን ናፋየው ሜትሬ ኢሰመለ ናንተ ኡቱሬ ታየ ነገር ጋሪ ወጥሻናይ ቢሰ
ካናፊ ነምኒ በረ ፈማንስ በረሰ ሲከኑቱ ሲራማዳሜ ቱሬ ጀቹ
ዩኒቨርሲቲ ሁንዱንቱ ዲሳቢሊቲ ሰፖርት ሰርቪስስ ካንጀራሞ ኦፊስ ካባ ADA 1 Group, Americans with Disabilities Act 1 Group, Yezanet, Namakako Gargarov, it's the law. Sera.
Sera Kenna.
University Hundum to want office Akashik Abba Sikawa. Kanaf, anyone want Akashik Bekuntore, University Hospitality Natchiman, Akashapadiru Natchiman.
Waldanza, Verodem Tujachu.
Natchimani, Achuman Moro, Alayan Nagresani, Basisa Hundumat, Jokabko Fuldura, Nangesa, ናበስሳ ለታኒማስ በላከሽዋን ነረገ እስምንኮ አከ በረቱታ ወረገረብራ አርሰች እንደንደው ከናስ ገርጋሰን በርባዳን ቻአ ቆርማቶ ከሲሳ ደብል ታይም ነርገጣ ትሬት ቆርማቶ ከሲሳ ደብል ታይም ጀአ ቻኑ ወሽቶሌና ጀኡ አከ በርዋት ሲቲ ነገርታን ያሉት
ቆርማታ ጋፈቴ እሱ በረቶኒ ወርካን የሮ ሳንት ሁደቱ ጫላ ሲፍ በልሰኒ የሮ ከኑ ጀቹ በርኖታ ከከሰቲ ዋን ነረክሴ ጀቱ ማይን
ጋት በቸል አፋቀ ይበልናታ ማን ነረክሴ ቸጠይ ከነያዶ እንጂ ዋን ዱንቱ አከ ቻሌንጅ ፍረጤ አዋቀዩ አሲን ነጄ ተብራና ፍንጨይ ነና መናክሬ ማውን ሁንዱት የነነተ ከፈዩ ፓክሊኖ ጅንጅራ ነበር ባጀ እነና መለጣ ወጥቶ ቆዩ ተይዩ ለዚ ይጉዙረ ታናስ ተክሉ ለማስ ኮዳሰ ዴቪቲ ጋራ ኮኬሳ ኩቢ ሰንሰሪ ሲንጎ ረንጎቱ ፓክሊኖ ጅንጅራ አይ ኖ አፌሾ ዋቀዩ ሲሳጅራ ከናፍ ወንናፍታ ኡናፍታ አቴ አቲዳን ኤሚክ
Namota kate fayyata anita latani bodarra balarra gaeni rakatani wanjetu kabda?
Ani yeron tu makanin jetu gafi marif anarrata e jetan gafachu barwachu samiti. Ani kan negargare kasde afrikansat e yun beku. Namosti yero na gafatani marif anarrata e jetin gafati yero na jetu eina kofisan. Olan namarraga marif anan mo ise derba. Nama pun tu matika, matika ini, matika hari ini sah. Anak tu wanita itu si gay, ini sampai kalau ayah nak jinak kejuru. Isma abdin gua dah, isma nama ni dah, dah siapa siapa yang dia. Mang abuti, nama dia, awak tu suara hat. Mena kini nama, amma dan dia itu nang gua dah. Isma awak tu mau bawa yang gua dah siapa cang, mana abuti kembali, isma nama dia. Nama ni mata balan, alat cut anis, swan mata dan tu sah. Kalau anak ini, amaju afra seratus denda. Nama saya Mika afra seratus ratus abis juga. Hospital itu orang sebaya ada dagir. Kenapa? Karena makan makanan kau, kau kos bantu dikis sana. Ani karena makan sah hospital sanjuru naya ada. Karena makan kau, anak serban kure, payah cuma kure. Makan kau dema. Mana makan apa? Kau niu tinggal. Hakat denda un, karadimun. Lalu nyatu dingkira. Kenapa pantasikan empat mera masih ratus juta?
Jadi full durat tiap no tak kau tempoh mati ada?
Tengah sihat hodjet cuma berwarna sekarang. Kalau I think doktor publish has nujud aja ina mereka. Tengah sihat hodjet cuma berwarna.
Semarre lah kami tu kuna gasa. Dewi nala tev mak radio segala Amerika ni duga le tomi. Bifamu kefim mo baga gamad.
Galat sama jalan.
Kadang-kadang kita nas Washington di surat kepada Bru Radio segala Amerika segan tafan orang muda lagi fatu tak kenyang kopi tanu tidak ber. Somalia yang berikan wanil leman akamat talenti waransa corona marsalam matatif kalau nak awe biar tiket setika kasu sudah ciseture jika masih asat imma filan noratu mamen. Amma muddamni siyaasaa biyyatti keessaa gab jedhee jira. Dhiibbaan dinagdee garuu ammallee akkuma biyyatti qabatetti jira. Gabaasaa Mohaammed Sheekh Nuur Moqdisho irraa erge bafqaadutu dhiyeessa.
Biyyi Soomaaliyaa bara kana rakkina bifa lama qabuun rukutamte.
Karaa tokkoon dhibee koronaatiin. Karaa biraatiin immoo rakkina siyaasaa filannoodhaan wal qabatee ka'een jeequmsa uumameen.
Dhimmi siyaasaa waliigaltee uumameen amma qabbanaa'us.
Rakkinni dhimma dinagdee garuu ammayyuu achuma jira. Gabaasni Mohaammed Sheekh Nuur Moqdisho irraa qopheesse akkana jedha. Soomaaliyaan rakkina jeequmsaa siyaasaa irraa amma dandamachaa jirti. Loltoonni karaa irraa moggaa qabataniiru. Jiraattonni magaalaa Moqdisho 100,000 ol ta'anii bakka lola baqatanii dhokatanirraa gara mana isaaniitti deebi'aa jiru. Haa ta'u malee akka xiinxaltoonni jedhanitti dubbiin dinagdee ammayyuu hiikaan arganne. Yemmuu sodaan jeequmsaa ture gatiin waa bittaa ol ka'e. Baankolii Soomaaliyaa keessa jiran keessaa namoonni qarshii baafatanii inni kaanii qabatee taa'e. Inni kaan immoo fudhatee bakka qubannaa deeme. Balaan koroonaa inni marsaa lammaffaa dabalata rakkina siyaasaa ta'ee dhufe. Ji'a guran dhalaa irraa kaasee lakkoofsi namootaan vaayirasii koroonaatiin qabamanii fi du'anii harka 48 dabale. Dhaabbileen daawwachiiftotaa fi imalaa. Warreen hojiin isaanii miidhame keessaa jara tokko.
All travel agencies have laid off staff and their families were dependent on them. The COVID-19
jarmiyaaleen imalaa hunduu hojii waan dhabaniif hojjettoota isaanii hojii dhaabsisan. Kun immoo darbee maatii isaanii tuqa. Dhukkubni koroonaa mataan isaa hojjettoota jarmiyaa keenyaa fi jireenya hojjettoota keenyaa miidheera. Rakkina kanaan hoteelonni Somaaliis hedduu miidhamaniiru.
Annaga waxaan ku tiirsannahay macaamil gudaha iyo macaamil dibadda.
This hotel's lifeline is dependent on both parties.
Hoteelli kun kan hirkatee jiru namootan biyya biraarraa dhufanuu fi jiraattota irratti. Maamiloonni keenya biyya alaa 100,000 dhufuu dhiisaniiru. Fayyadamni namootan biyya keessaa garmalee gadi bu'eera. Sodaa koroonaarraa kan ka'e. Akka hanga'oonni mootummaa jedhanutti dinagdeen Soomaaliyaa ol ka'uudhaa fi yeroo itti fudhata.
COVID-19 saamuun bukuu ishee. COVID-19
rakkuna addunyaa maraati. Biyya keenya keessatti karoora misooma biyyoolessaa isa waajjirri keenya waggaa shanan dhufuu fi hojiirra oolchuudhaaf karoorfate wajjiniin walirra dhufe. Karoorri keenya akka jirutti jeeqameera. Karaa daandii qilleensaatiin, karaa hojii dhuunfaatiin, akkasumas karaa qarshii biyya alaatii galuun. Karaa biraatiin dargaggoonni Soomaaliyaa sodaa jeequmsi ji'a eebilaa keessa ture nama keessatti dhiisee darbe qulqulleessuudhaaf hojjechaa jiru. Abdiin ifa qabeessi an fuula duratti argaa jiru fakkii dargaggoota naboodaa daandii halluu dibaa jiranuudha. Abdii saba keenya hundaati.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa bulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu isiniif dhiyeessina. Waraansa addunyaa lammataa boodatuun turin biyyoonni cimoon addunyaa kanarra milkaa'inni biyyoota kabiroo kan ofii isaaniifis murteessaa ta'uu hubatan. Kanaaf akka miseensota tokkummaa mootummootaa haaraa hundeeffametti walitti bu'iinsa ittisuu, dararaa dhala namaa gad xiqqeessuu, mirga namaaf beekannaa kennuuf, kabajuuf, caasaa uummata maraaf bu'aa qabu fooyyessuu kan dandeessisu marii yeroo ammaa gaggeeffamaa jiru jajjabeessuudha jechuudhaan ministerichi dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Bilinkan caamsaa torba gola naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa duratti dhiyaachuun haasaa dhageessisaniin beeksisaniiru. Haa ta'u malee hangi tokko waliigalteen qaama hedduu danda'amuusaa gaaffii keessa galchuu jedhu ministerichi Bilinkan. Ta'us garuu qaama mara kan hirmaachisu inni jedhu rakkoolee gurguddaa addunyaarra jiru furuuf mala filatamaa keenyaati jedhan. Haa ta'u malee sirni kun akka wal ga'u biyyoonni martinuu seera isaaf ajajamuuf ittiin buluuf milkaa'ina isaaf hojjechuu qabu jedhan. Mala nuti kan ittiin hojjennu sadiitu jira jedhan ministerichi Bilinkan.
First, all members should meet their commitments, particularly the legally binding ones.
Jalqaba miseensonni martinuu cicha isaanii guutuu qaban keessumaa akka seerri dirqisiisu. Sunis chaartara tokkummaa mootummootaa waliigalteelee ragaaman murtii gola naga eegumsaa akka tokkummaa mootummootaa seera mirgaawwan namoomaa akka sadarkaa addunyaa akkasumas qajeelfamaaf ulaagaalee dhaabbata daldala addunyaa fi seerawwan sadarkaa addunyaa irratti waliigalaman of keessaa qaba.
Inni lammata mirgi namaaf. Kabajaan dhala namaa walakkeessa sirna sadarkaa addunyaa ta'uu qaba. Sadaffaan immoo tokkummaan mootummoota abbaa biyyummaa biyyoota miseensa ta'aniif qajeelfama qixxummaa irratti hundaa'e akka ta'u hubachuu qaba.
The state does not respect that principle when it purports to redraw the borders of another.
Biyyi tokko daangaa sakaanii deebisee sararuu ennaa yaadu waliigaltee dhabinsa naannootti fayyadamuu yookaan immoo doorsisuudhaan hiikatti gochuu ennaa yaalu. Yookaan immoo biyyi tokko filmaataaf murtii sakaanirra dhiibbaa kaa'uudhaaf mirga akka qabutti ennaa dubbatu qajeelfama sanan kabaju. Kanaaf mootummaan tokko sakaan odeeffannoo dogoggoraa kennuun yookaan malaan maltummaan akka meeshaatti ennaa itti fayyadamu filannoo walabaa fi waaltaalee dimokiraatawaa yookaan gaazexeessota yookaan mormitoota ennaa fudhatama dhabsiisu qajeelfama sanan kabajne jechuudha.
Dhumarratti seerawwan amma qabnu qofaarratti ajaja hundaa'eef looguu qofti ga'aa miti. Fooyyessuuf irratti hundaa'u qabna. Ennaa tokkummaan mootummootaa hundeeffamu pirezidaantiin yeroo sana turan Harii Truumaan akka jedhanitti waliigalteen kun biyya tokko yookaan biyyoota xiqqaas haa ta'u guddaa ta'eef miti. Bayii hafuura wal danda'uuf ilaalcha sabirootiif obsa qabaachuuti jechuu isaanii ministerichi Bilinkan tuqaniiru. Biyyoonni adda addummaa isaanii beeksisanii amananii ejjennoo waliinii kan irratti hundaa'an barbaaduun kanaaf ragaadhaa jedhan jechuudhaan gulaalaan har'a.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabaa gasaa sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloohertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloohertzii 12.40 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloohertzii 12.485 irratti wixata haga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutti walitti deebina dhaggeeffattoota keenyaa nagaatti bula. Amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.
Thank you.